Beer Records. Beer Records.
Play this one. You done now.
BFE.
Yeah, MK Channel. Let's talk some thrillings and have some feelings.
Yeah. It's Swag Gang O'Clock. Man's chilling pon the block. Come to crack my jokes to have some fun, Buddha. Kuja tucheze na smoke, smoke. Kuja tucheze na smoke, smoke. Kuja tucheze na smoke. Kama sitembe ni shembe marando na spoke. Kuja tucheze na smoke, smoke. Man's dealing pon the block. Come to crack my jokes to have some fun, Buddha. Kuja tucheze na smoke, smoke. Kuja tucheze na smoke. Kuja tucheze na smoke. Kama sitembe ni shembe marando na spoke. Kuja tucheze na smoke. Michongwa kidos, dos, dos. Mali mengie kodox. Kaka kando na drilling, I'm dealing. Living big na investing, kicks and stocks. Cops, tanchi, nothing found. Jaja bro, spin around. Leo ni leo, mseo, mseo. Angazao tunazi round. What's the sound, man down. Tembe memeka kwa ground. Yo ni order true, I didn't talk them rounds. When I step up in a disin, na bonga chaff, kick game clean. When I step up in a disin, step aside and let me in. Saka, nyoka, toxic, ukini saka. Na saka profit, sami nataka. Vile unataka, vile unataka. Saka, off kit, talk shit, bonga taka. Ntakupata nkikutaka. Tuko on magizani, ukimind the smoke. Kuja tucheze kwa blackout. It's Swag Gang O'Clock. Man's chilling pon the block. Come to crack my jokes to have some fun, Buddha. Kuja tucheze na smoke, smoke. Kuja tucheze na smoke, smoke. Kuja tucheze na smoke. Kama sitembe ni shembe marando na spoke. Kuja tucheze na smoke, smoke. Man's dealing pon the block. Come to crack my jokes to have some fun, Buddha. Kuja tucheze na smoke, smoke. Kuja tucheze na smoke. Kuja tucheze na smoke. Kama sitembe ni shembe marando na spoke. Kuja tucheze na smoke.
Bado warazi kibao, tunawajua na maski zao. Bado na same kifaa, licho tunukiwa raski tao. Bado na timba makwao, gadi ya ishuki na nyuma iko sawa. Bado na fika kita, big boss na ingia na gawa. Niki swingi left you are lucky, mana squeeze na point two finger. Na wanango wapiji soka, still wakila snatchi zombie on the winger. Wamefika waze wa ndole mbili na wa unatinga tinga. Feel free kuniwinda, mana miss boogie, I'll definitely spin that. Spin that jumper, gang get pokey, guns get cocky. Wa uniosha noki, aya chovy, I went too deep. Wasn't just the tip, na sayi I talk you, seen that. You feel that, ya just spin around, let me hop in. Took his girl, na yoni topping. Kama kwele, akaifanya top.
It's Swipe Gang O'Clock. Man's chilling pon the block. Come to crack my jokes to have some fun, Buddha. Kuja tucheze na smoke, smoke. Kuja tucheze na smoke, smoke. Kuja tucheze na smoke. Kama sitembe ni shembe marando na spoke. Kuja tucheze na smoke, smoke. Man's dealing pon the block. Come to crack my jokes to have some fun, Buddha. Kuja tucheze na smoke, smoke. Kuja tucheze na smoke. Kuja tucheze na smoke. Kama sitembe ni shembe marando na spoke. Kuja tucheze na smoke.
Does it? Does it? Does it?